Ladies and gentlemen, brand new single from Prince Namiala, Kinshasa, Congo, El Maya Lover. Let's go!
Mbolingo na banzeli ya motema Hozo kimangai, fongo na kadena na motema Nakotana ngai, nasengi yo kukisa, kukisa Mbapo sana ngai, nasengi yo kukisa, kukisa Mbapo sana ngai
Nama yenda loba, toli mama ya sama Sekele ya motema, kaka nzamba ya biyama
Tihifabo, nakola na yo Allez viens par là. Ah c'est joué maintenant kokangama. Pas le temps tes vêtements j'arrache au katana. On remet ça immédiatement. Ah, ah, ah. Tell me for what, my calling now.